Nansi baba lengola Nansi nkosi mnyango Bangapina Abahambayo Wejesu nansi lengola Nansi mnyango Oh, bangapina Abahambayo Nansi lengola ba Nansi lengoli mnyango Nansi lengola ba mnyango Mangapina Abahambayo Hambani kahle yo 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 Nonke ninaba ezulwini Inkosi imilindile Izofike namukele Hambani kahle yo 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 Nonke ninaba ezulwini Inkosi inilindile Izofike namukele Nansi lengola ba Nansi lengoli mnyango Bangapina Abahambayo Oh, Nansi lengola Nansi mnyango Bangapina Abahambayo Obuye sabeka ba Sewanele ba Sewanele ba Sewanele ba Sewanele ba Sewanele ba Sewanele ba Oh, say one, baba, one, say one, baba, one.